Você la media.
Naomba mimi na wewe tupendane milele, penzi lifike mbali, tusishie njiani. Uwe mama niwe baba, tuishi wote pamoja. Niamke kando yako, unikise kisi mwenzako. Kitutenganishe kifo. Naona na bahati kukupata wewe, nimetuliza na kwako mapepe sina. Sijaona cha kunitenganisha na wewe mpenzi. Acha watu seme wakichoka watanyamaza. Nando mana na vimba nikiwaga na wewe lazizi. Niko mikono salama, umeushika mutima. Mpenzi limewaka liko fire.
Moto, 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 moto.
Linawaunguza, linawachoma.
Moto, 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 moto.
Chochote ila sitaki nikukose. Basi usiende popote, tulia na mimi tu, tupendane wawili tu, mimi na wewe bu, mimi na wewe peke yetu baby. Tusijaze watu mana maradhi ni mengi. Tulia na mimi mupenzi. Sijaona cha kunitenganisha na wewe mpenzi. Acha watu seme wakichoka watanyamaza. Na ndo maana navimba nikiwaga na wewe lazizi. Niko mikono salama, umeushika mutima. Penzi limewaka liko fire.
Moto, 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 moto.